fanya save jiji lako liko salama, umenitoa hofu mashaka.
Shulani, sholele,
moyo upo Bombay, mwili upo Dar es Salaam, hisia zimevuka mipaka.
Shulani, sholele,
raha zimefatizana, utamu sukari tele, mwili nitoki papa sana, zina nisimama nywele.
Raha zimefatizana, utamu sukari tele, mwili nitoki papa sana, zina nisimama nywele.
Uka, tafadhali, siniache kwenye safari.
Tazame wale hawali wakashiba, wanakesha kuroga tuachane. Kwetu mambo nare nare, raha sio kawaida, wenye pressure na pumuzi wabane.
Mapenzi uji wa moto moto,
mimi nikoroge
nikoroge,
jifanye kama mtoto mtoto mdogo. Raha zimefatizana, utamu sukari tele, mwili nitoki papa sana, zina nisimama nywele.
Raha zimefatizana, utamu sukari tele, mwili nitoki papa sana, zina nisimama nywele.
Tafadhali mpenzi, nipeke yangu siwezi.
Oh,
la la, oh, la la, oh, la la.